abatamanyi nga bebuza oba wabaki kumbe bambi olojja mukwano atakimanyi takitegeera kiba kyakyama ate nga kyanda bintu by'omukwano bijuda maengo kiri mutu omala kukisumulula nolaba ekivaamu n'olusozi omala kulufunuka noda ku nsetwe atigambagambe mumukwano musana mukulinda era namwe mumugambe gemikwano gibeera girimba magambe timu mukwano musana mukulinda era namwe mumugambe gemikwano gibeera girimba bamugambe
ekintu kyakoze si kirungi
bambi mumugambe
tikyaterekera omunaku kinca
bamugambe
ekintu kyakoze si kirungi
bambi mumugambe
tikyaterekera omunaku kinca
atakya balugera nti mubaagalana tosaayo kityo eri eri omukulu awaddukala ndaba we walaba kale muno mukuume ne baba mulwadde muyambe katugambe mukyamu